joke until le batla bo le bula bya
ho bo le kuka so bo le tshwara mota tsa tsa tawa le ho ha wa le pusha khanyane next door
yo
ya didn't see rocket science
jo a ke bone power button no uchuma bya
a be re ke sana la tebe bo tse ka mokgwa
nala
ta bo tshuma mo le site nga khanyane tsa tsana didn't see rocket science
just green se a se prese ka ntwe hira la
a ke pata mota se pele na le botala
batho
ke se bona to bona to pesa sa ya didn't see rocket science
a ona tsa e nwe e yona e khano charge
a o charge pila nete mena yona sa tswa ya solo ke mota fu khono balala
batho
ya didn't see rocket science sai sinya dai te dona hai pui ma dai te ke ya ka spani sa dai te